muso bogotigini min n'a kun labɛnnen don ni dankarili kɛlɛkɛ marifa dɔ ye ani pistole kelen sera sigida lekɔliso fitinin dɔw la wulada fɛ. Lekɔliso min na a lekɔlidenw bɛ se maa 200 ɲɔgɔnna ma ka fara mɔgɔ 40 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔnna baarakɛlaw ye minnu bɛ a kɔnɔna na. Bogotigini min kɔni n'a a yelen don k'a fɔ ko a bɛ a san 20 de kɔnɔna la. Don Iron polisiw ka kuma lasela a sigida ninnu kɔnɔna na ko bogotigini kofɔlen kɔni ye muguci de daminɛ ka da ɲɔgɔn kan a selen lekɔliso in kɛrɛfɛla la. Lekɔliden mɔgɔ 3 de fagara ani mɔgɔkɔrɔba 3 nka mɔgɔ wɛrɛw ma jogin a ye mun fara a kan. Yen mara lakanabaw ni finitigiw kɔni wulikajɔba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛlen ka muguci kan mɛn u wulila k'u sɛnsɛn ka se yɔrɔ min na ani ka mugucila faga o nɔngɔnin fɛ a ye mun fara a kan. Tenisi kɔni mara sigida ɲɛmɔgɔw mɔgɔ sugandilenw kɔni ye bɔlɔlɔsiraw ta k'u ka dusumakasi yira ka ɲɛsin waleya in ma ko nin waleya in kɔni y'olu dusukun kolo kari ka fara mara republican senator kan Bill Hagerty mun y'a lase a ka bɔlɔlɔ kɔnɔna na.
How many more children have to be murdered before Republicans in Congress will step?
Demsini mogo jul dibna faga wala sa politiki jeklu Republican wasa blun konna na biseka wala do sibisinga wala sa ka gerke marfa usroli bali. Catherine Jean Pierre Amerika masaso Maison Blanche kuma la sala yopuna fulu munase.
In his State of the Union, the president called on Congress to do something